Famoɗe garko noon kettino Habrou Ska Matoor studio kala goddanto on geccire mona ko Habrouji Aissa modde mum Abdoul mi fof mo Abdoul
jam ni walla kay Aissa habaruji ɗi gaddan en alal o anda hettinantoɓe
nder habaruji ɗi hannde ni en puɗɗira to anda ingingim to ɗum waɗan Ska Matoor ekkintinoje dow fi saɗormaji lildude habaruji ɗi hana gonga dow réseau sociaux nder yewtere pindiwol meɗen gaddan Tariq Mohamed Issa Suka Ummatoor bunguɗo on to ɗo nokkure to ɗum sonnata ñamdu jaaɗo to anda arlit hana wakkati fo en kantira fijoji men ko coñol ɓalli bannirawo nder geccire de endan to endan ingingimi waɗan blogueur capanɗe tato e rewɓe haaloɓe nane gaɗanaɓe ekkintinoje ko balɗe tati dow fi saɗormaji lildude habaruji ɗi hana gonga dow réseau sociaux
no jaati waɗi Aissa Bilali Ali no goto nder waɗanaɓe ekkintinoje ɗe endani o blogueur o duni fa hande jinganowo himɓe cakantaraje makko nani ko o wi'i ko Abdoulaye Maina waddi firta ɗengal fulfulde
yada labaru
kokkol habaruji kona gongaji no wawi waddude caɗale kewɗe arande fuu se ɗum memi harto dinaji ɗon jonde jam heptake kadendan ɗiɗaɓel sendirgol leñi ɗum saabi bini komiɗa watta dande yaade e nimɓe anda ko goni hen e wadde
bannirawo aɗa miccito ko waɗi geƴƴije ni ko witti ko lural goɗo naati caka yimoɓe ɓiɓɓe leydi Niger ɓiɓɓe leydi Nigéria koni ɗum haal dow réseau sociaux
luralgal endani hoosi mawnude misali duni fa handen dow réseau sociaux biyeteɗo TikTok o anda amma nder jeɗɗire wittine de enden ni ummatore leyɗe ɗiɗi ɗe enden ni yimoɓe ummake darake gam heɓude mo sola ko ñifa hiitegue enden alal bittiɗo duni fa handen ton enden nder huɓere agades de enden ni yimoɓe ɓiɓɓe leydi Niger e ɓiɓɓe leydi Nigéria goɗon ni gaɗi hiroji mumen ɗum duni fa handen gam hollude higiraku e enɗan ko tawa caka himɓe leydi Niger e himɓe leydi Nigéria ɓe enden ni en kettino ko Anice Karim waddi firta ɗengal fulfulde
ele nokku to fijoji watte suudu finatawa ndo agades towon to sukaɓe ummatore en ƴiwoyi eley tatteji ɗi fuu gallurde endan warde notade batu yimoɓe waɗi ngu endam mamman hamisu goto e sigiliɓe batu o nani ko ha
abudisa nasara
ko waɗi cigilimi ɗum gannimɓe fuu garta inna goto abba goto ɓiɓɓe leydi Niger e Nigéria yettore Allah min kawri faa wooɗi firtude koye
maɓɓeoyemosikanuwa ahamed 17 ƴoyna leydi Nigéria warde e fijo ngo endam o wi ɓe jaɓɓitama jaɓɓitere welde ɓe sanne
ni ɗan Nigéria
min mi ɓi leydi Nigéria no mi wari ɗo nder wuro agades fijo julɗe mi yennaka mi faɗɗaka say jaɓɓitorede no woɗiri nde mi soƴƴitake Nigéria mi haranan ɓiɓɓe leydi am fammin deɓe ko wite dow TikTok ɗum fewre no Niger e Nigéria fuu no gotel
kamɓe waɗaɓe jimmi e bamɓe en ɓe gaɗa e naɗunani e dow jonde jaam hakkunde himɓe ndenondu kondan haala maɓɓe ka nanama fa woɗi par sukaɓumatore waɓe fotti ɓen enda
ko firti koye amin dow haalaji gonɗi no kaale dow TikTok min golditta e majji kasen min paami jonkay
ko warat ɗum enda ni ɗum sigilake ɗum ya Nigéria waɗode hono oɗo batu kasen
Aissa en gartu ingingimi toon ni fa hande nder région Difa to kaleten duni fa handen dow barol ceede sanne ko himɓe gonno gaɗa nder wakkatiji batuji misali fudu dewle
nonnoon bannira suka ummatore no kaala sanne ko ceede ɗe enden ɗuuɗi sanne ko woni ɗum watta nder dewgal min kettino ko bannima lildiomen Mayna Abdoulahi ko waddi ko ɗum firtiɗengal fulfulde
ɗo gingimi région mo Difa dewgal laatake hunde saɗɗum sanne suka ummatoreɓe gingimi ɓe mbi wallahi hunde walano welaɓe fe seeɗa
kalaye
haala no goduka mana sanne caada dewgal sukaɓe ummatore hande no ɗon haɗaɓe dewlude da wala million goto fo a dewlata
to maɓɓe kamɓe modi baɓe ɓe mbi alsilamaku wiyayi neɗɗo info fa bona ko waɗa dewgal ngal endam ustaza mamman sabiu ton endam
batun tsadar aure
filla caadaki dewgal ngal hunde non ko nimɓe hannde gartiri ɗum tilay tawi du wala nder diina ko sariya andi domum ni woni sadaki dewgal
asadi bankasa
no han tawe hooreɓe laamu kañum e hooreɓe diina fuu yewtino fiyon endan ɗum waddu pirto koye tindiyaade e himɓeje wuro ngon gam batte o saɗorma heɓene mosol
bandiraajo on kuma wakkati yewtere pindol meɗen no en gaddan tariki Mohamed Issa suka ummatore no bunguɗo jeyaɗo ton enda arliti duuɓi makko laso e tati. Suka ummatore oni o onti nokkure to ɗum sonnata nyamdu nder golle majjum ni emo heɓa komo huntira haajuji makko kanko fuu e koreji makko. Min kettino tariki makko e mun Tari Abdullahi Kowaddi ko ɗum firti ɗengal Fulfulde.
Mohamed Issa mbiyeteɗo Sani Hanti Babban Yansolo o suka ummatore jollarno enda seeɗa jo duuɓi noga e joyi dewli no wodi ɓiɓɓe nayo caggal jande ko wanno famarde e hakkunde to enda arlit newno ko yoppi lekkolon enda yaade Algérie tewtoyde ko ƴuwi Algérie to enda ni o wi'o joƴƴina nokku to nyamdu sonnete to industrie restaurant ara husa.
Mi waɗi jande l'école classe 5e ni mburtimi mimi yaade asamakana en jottimi Algérie ton puɗɗumi gollude nder nyamminirde ko wiite restaurant ngammi duuɓi e duuɓi nder mum na ko mbawumi golle nden gartumi ɗo Niger. Allah walli kan keɓomi ceede seɗɗa nder Algérie gartumi maɓɓitimmi restaurant. Sukaɓe tato goni no gollana kam miɗo yoɓaɓe du
Moussa goto e gollo makko kanko Mohamed Issa on endam no haala ɗum e saabi kono gollude e makko.
Mi ɓuri duuɓi tati gaɗa makko se gonga du kulle kewɗo e limumi mbawano ɗe miɗen ekkite na komin mbawi heese heese. Imo yoɓamin nder lewru fuu ko ɓurta buuɗi ujunaji jeɗɗi nde min ummake dow miɗen kokke ceede komin mbarta subaka.
Noyi wonno sodoɓe nyamdu restaurant Rahusa mo Mohamed Issa on endam yiiri hunde Ibrahim Mamman goto e sodoɓe ɓen no filloro hono ni
en duuɓi majjum heewi komiɗen gondi ley jam e sewo ngam wala fuu nder wuro ngo to garta nder restaurant tefa nyamdu nder yamde nayi ma joyi ko keɓa ɗum sana to makko woɗi nyamdu ndu no woɗi.
Alhamdulillahi wuringa
o suka ummatore gaɗon nyamduji lasin tawɗade kono e laaru jeyaɗo leggal arlit mun waɗi noddagal yaade e sukaɓe ummatoreɓe arlit.
Ɗuuɗal sukaɓe ummatore arlit jiɗana tewtoyde nder Algérie tawi du wala fuu ko ɗum ɗo heedani sahana torra nda wala fuu gollal ngal garta a heedana fuyi.
O suka ummatore tawɗal oɗon laaru jon nokkure nyamdu witere Rahusa oni o wi ba wakkati Allah goto heɓa fuu balluɗomo e ley gollal ngal enna
ko darta fijoji coñinol ɓalli alal gal enden ni sakkettinoɗen ko Soumane Amadou jangante.
Afrique du Sud tan wonno leydi le Afrique ko sigili tewtol coupe mawɗo mo duniyaru latol bal ko worɓe duinanɗe sappo jondu konɗo ɓe jiiɗi ɓe keɓene law noto ko tawe e sigilake coupe mawɗo mo duniyaru latol bal ko rewɓe ɗum enda FIFA wurtini inɗe wonɓe tewta sigilade latol bal ngol rewɓe ngol enda ko hani waɗa duinanɗe noga e jeɗɗi sappo e jeɗɗi lewru me nden wonno nde suɓagol ngol watte ƴeewe mo hetton fahande ɗonne leydi Afrique latol bal ɓe yettade duuɓi sappo e jeɗɗi kandu konɗa fuɗɗi keñande endam ton leydi Algérie ɗumne hannde e hoore muɗum ɓe Nigéria hawra eɓe Zambie nonno ɓe marka du konɗa hawra e Afrique du Sud.
Ɗo men kantani o habaruji amen ko sukaɓe matore mettiketinaki on kettinimen sey gueɗɗire godi on kiyari